dengan si dia luku bernama Sidi iseng barat yang ini iseng kula darer tangga dah ada warsang amai basing ke bedel ni bernama sel kudik ye misurasan ini salai teng kaso unu kuku hadala dong no libati di yara iti ge ke darer dogo sili dia bu belit ki ini darer ye idat ki is dagalai bu sel reb tei dat ke dai i degi leha kuyeng taso e tolinim bahan aine dat ke na wasung kung angrog no waktu leha mudai wul-wul bubu iskoto ngayeng dat ini surana ini is halayang mafail bila tu yang ki Somali ku jari siniyakin dembui ya wali hayana hano hanan nagadi ilu ka alani ini limudi wulwul bu waktu yo leying wali humang aha ini miskurtu insal marmana hadu bihi li donang ini haling-haling ke kejara yo olening abu welana lisku halgeeda may rooga karna lahasku gudur nagada wali li rooga karna dambaayi ini liskaalada horumarka luku shaqay lisku kaalada dhibaatooyinka aafada ee dadkaan ha kan nagadi ee bogtaale ee beer wiiyo ha ku tabeen dhulki ku abaarsadi heelagi ku leedeen morgisi meedka ka jaraan mahayna ini wala xalli koro hadhow buli ku heli doono ini hata liska dhamaay wali dhiyaw hikalli ku guran yiin baaga idaacadda warsan hadeerow ee bulshada raydku ku kooyow sida odayaalka dhaqanka walgorodka abwaanida fanaaniinta ururada dhalinyarada bilaanta i dhammaan intibu nabadin heliyaase iyo uu ku kordhon idaacadda warsan iyo oo dhammaantii oono dhiibo hayaan fariinka eedan mishkurtooda ishalaayaasa dhakiyo inika galaan idyo diirsiyaan dhibaatada la afqobada silindeera horumarka bulshadii aan baahanta ma ininin nagana waqti dhammaaday Soomaali ku gudubtay geekelin ini walka hadlaabaan ma walboonka suubsamaan ay ku dhib badan lan hatilaykinka dambooytay waqti ku bacdina lakiin sheegi geeridiis may ku laxaw badan aadii dhalli may ku laxaw badan awkii dhali may ku laxaw badan walaalkii la dhaladi may ku laxaw badan hilibkaa horta laka aamow sidaas daraadiye ididkun isin beegi doontaan gubaabada leh dhiirigelinta leh dhammaantii oo weliba ka jeedaana bulshooyinta Soomaaliyeed godob ahaan bulshada ka dhaqan beledkun bay dhabo hanasoo xaaladoogii un aragni saacadoogii nimoodi haayeen to bulshada dareen geliidi dadkii inis dareerowjeena damag badan ku dhaliidi dhibaatooyinka dhii isii lan xaliifadi i dow ka fayla ilunku gudubu koro dhammaan odayaalka walgorodka bilaanta dhalinyarada kuliyo idyooniinta dhiibi doonaan barnaamijkan cabdulaahi nuur aadan jecel uu yanin wadi doona mis khuraasaana ini salaayte
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hamiifa ila dhugun sidiyaal sida mukhtaar sheekh aadan dalmar uu siin sheegi buu uu ka barnaamijyadii warsan isan ku barateen uu ka oo kala mayba una ka bedelnay barnaamij goone oo markaas aan ku hadla doognaa xaaladii geeka baydhaba ee ku tiiganayd tii waliba dadkii walaalkahaayi ee garantii tii oo geeka isdirti barnaamijka gaarka ah ee una siin sheegni uu ka waliba markaas ee siin ka dheeji doogne ee codad markaas una an ka tirgalnay in arimogaas ku ka hadla kaasoo soo koreya madwiinaga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigran iyo dhinigada kale ee odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo odayaasha waa ururada kale ee bulshada xildhibaan ya ka jira saaso kale oo una wareysi luwelada doona iyo una ku hadal doonaan xaaladda beedhaba geedka ku jirti iyo saaso kale iyo taasiyo dir doonaan barnaamijkan oo jecel weyn inaad dirisi doona insha Allah idaacad warsan ya ku dareerta
wal aman dardiyeen afart meyadi arbaashi genki istimarki hay andorun tuisa argosgas allah hakshi me wal aman dardiye afartmeyadi arbaashi genki istimarki hay tawisa argos gas allah akshime ummato degin il warale o anshal marne ina ummato degin il warale o anshar marne ina hatlay olad ishal tab singi agudang me
shabakada warbaahinta
hatlay olad ishal tab singi agudang me
sidiyal barnaamijka gaarka ah uu kamay baan kamaga darnay mis horaasan heliye waleena uu ku hadal doonaa xaaladda geeka baydhab ku teeginayti iyo ona la sheegi in dad walaale ay markaas wada dhalay galantay tii geeka isdirtay taasoo ku dhalatay in iyo amudan tira ka dhaw tumineeyo qof madinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka horeeyay dadka geeka ku hadalay arintaas ay soo ona markaas ambaray arintaas waana taasi tiiraynay indiri dadkii geedka ka amooday lamada beelood ee walaalkay geedka kalanta tiyo isdirti gobolkaan madwiinaga may baan ku hadalay ilaahay igna xariisa Cali Aadan Murguus oo suugin magaalada Baydhabo iyo guud ahaan Soomaaliya lanku gurday oo geedka dadka ka amooday galanti isdirti kumid hay madwiinaga waliba uu saa amray in galanta la ka dhiga dadkii arintaas ku dambooyay saas oo kale may badheega doontaana odayaasha dhaqan kooyon inay tiyo ku hadal doona
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan taasi uga dareenaa dadkii sida xaq darrada amaanta lagu dilay gacan ka xaq daran ay dishay oo uu ka yahay koow ninkii odayga ahaa ganacsatada ahaa siyaasiga weynaa Cali Maxamed Xuseen Cali Murguus asaga oo beertiisa jooga lagu tagay lagu dilay waxaan leenahay ilaahay naxariisi jannaa ha geeyo nin odaya oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa nin odaya oo dadka reer koonfur galbeed ku weyn oo taariikh fiican leh oo maxay ahayd ganacsi iyo siyaasad iyo odaynimo intaba kasoo shaqeeya waxaa ilaahay naxariisi jannaa ha geeyo anagana samir iyo iimaan Allah naga siiyo baadigiisan ilaahay nama fidmeeyo dadkii kaloo dhalinyarada ahaa oo ayagana dilalkan soo gaareen ayagana ilaahay aa u naxariisto samirna allah naga siiyo kuwa dilalkan iyo dhibaatada geystay oo sida xun u fikiraayo oo rabshadaha kuwa dadka shacabka iyo oo ka shaqaynaayo waxaana shaqadooda ahayn oo ka tirsan ciidamada gaar ahaan ciidanka SMA waxaan leenahay haddaa ummadda iyo shacabka ah kula soo noqoteen dhibka intaan ka badan cidin ku fiirsan doonto ma jirto nin walba oo ciidamada ka tirsan waxaan rabnaa inuu xarantii uu ka tirsanaa iyo ciidanka uu ka mid ahaa uu joogo magaalada Baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan nin aan ka tirsanaan ciidamada qalabka sido oo hub ku wadan karo oo wax ku samayn karo ma jiro saacaddan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna ayna hub ku wadan karin ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran bas ayaa hub ku wadan kara oo amniga sugi kara ciidamada kale oo rabshada dadku ku sameeyey nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xeradii uu ka yimid dadkii gacan ku dhiigalayaalka ahaa oo dhibka geystayna sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarna waa ku bixinay waana la soo qabanayaa insha allahu ilaahay ha loo noqdo dhiigga islaamka la iska ilaaliyo dadka walaalaha oo micnalaanta lagu dilaayo ha la iska daayo hana la ilaaliyo karaamada iyo iimaanka iyo islaamnimada sharafta ay leedahay iyo bishan barakeysan oon ku jirno karaamadeeda hala dhowro waxaana codsanaynaa inaysan tilaabo dambe la qaadin labada dhinacba cidan baa wax soo bisaanayna jirin ciidamada amnigana ay sida ugu dhaqsaha badan tallaabo uga qaadaan ciddii geysatay dalkaas meel kastay joogaana la soo qabto dadkana uu ilaahay samir siiyo la samraan jecelnahay inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun
way haykaas may hayay madwiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed laftigren oo taasiya indiraay eheladii iyo qaraabadii is ku amooday ilaahay naxariisaa cali aadan marguus oo kumid hayay dadkii geeka bay dhawle ka dili madwiinaga saas oo kale galabtan iridhimadii maba isoo ku qayb galay duugta aliyo marguus oo laga duugi beerta tiitis oo ka taala banaanka magaalada baydhabo wili barnaamijkii uu anka maga darnay mis huraasana heliye barnaamijkii gaarka haya ku gudi jirna
argoosgaas allah xishime wal aman dardiye afartime yadi arbaashi genki istimarki hay ndorun towisa argosga allah xishime ummato degin ehel walaale o انشالمار نينا امتو دبن اهل ولالئ انشالمار نينا هاتلي اولاد اشالتاب اسمي عدو دانئ
raadi awrsana baydhabiyeen oo dhugaysan dhugaysiyaal wili wili baa ku gudi jirnay barnaamijka gaarka haya oo aan ka maga darnay mis huraasana heliye oo aan ku indhaha ku ka hadalna shaqaagadii geeka baydhabo ee ku dhidi iyo garantii isdirti geeka ee lamada walaal ka hayay garantii geeka isdirti dhiniga aqoonyahanada oo aan wala ku weydinay waliyaabo markaas iyo ku eran lahayn ama iyo ku leeyin aranta baydhabkii ku dhigay waliba una wareejiga goonee lugal dhinay waana taasiyo iyo baaq in iska jira wareejiga kiijay oo kaanta ku direeya maxamed cali kalaay oo ku mid ah aqoonyahanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee godobhaana deegaanada gandhaladi magaalada baydhabyeena waqtigan rooga maxamed cali kalaay waliba uu ku hadal doona waliyaabogii isku gordi ilaahay naxariisa cali aadan marguus iyo saas oo kala baaq eedin dadkii galantiyo isdeerti oo isoo ka inta ku diri doona inay dhugun sidaasan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ay hada ma santin faysa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dadkii geeyta masiibadii ka dhamaaday magaalii bilaan meelaha ilaahay naxariisada gaar ahaan wadanka qaadada salaalkii cali marguus horuntii lan taariikhka leh deegaanada koonfur galbeed sumcadna kale guud ahaan soomaaliya cali runtii intaana ku kasaw geekii oo cali maynagadayhi wasiirka gaadiidka ashee dhulka kabacdii may burburkii maynagadayhi lan oo kaalin weyn ku qaadaday difaac iyo wadanka dadkii ha kiduli qaybaashay shal geejisan furulka araareen naftirshay isuna mataqaanaa taanin xoog leh iyanka lahaayay dhaqaale ahaan iyo difaac ahaan cali markaa dhawaantu bayan badadayhi diniga ganacsiga gaar ahaan beero yaan badadi wal soo saarka yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa suubiyay yaa jara hadii jimigiraad barnaamijka bandhiga ama tabanka kaalin weyna ka lahaayay dhinaca beero oo shiiyo nimanka iskaashatooyin yaa gacan ku geysaday runta walla ka farxo ha bandhigkan shiinidahaasoy wasagaalahaasoy dariido macsareed lah shiidi waxyaaba badan oo runti eedan bilow dhiniga beero doodihii xataa meelu kubiyaa eedan kubay qaadadi hadi marka maydan ahaa meehaaya hiilan deegaankan iyo soomaali eedan ku kataw mashaariic badan oo iswalku qaadiya jara masalan cinda fiiqowka reeg badan oo isu hakijiidiya jara markiyo wadanka qoyanka hotel sheekh digayeen ee usbuu dadan baraya waxa intii hotel digayeen markii gelinkiyo hadhawayo shuu shuu xil saarnaayo sanaro abuu yahay anaa xumida suuqa xoolaha ma ka dhigay ee isbitaal oo ana daawayn leh oo kuma bixin isma iyo garaacsiga iyo oo tan si soo qodom qadaayay eeda yani ee la xasuusada insha Allah oo bay rajeen in xari ilaahay sabr iyo iman noo sii wana waxa walaalayaabii u soo xari umadu tari walaa hata ee taariikh gaar ah ka qaadu kormadle umadu guud ahaan masiibadan geeyay kaarsati walaa wal qornay waayay yoro may kala tariyay in iyo istiigiyan abiyo qadir is dagaalow iyo wal qiimo la sameeyo horan diboonay ee madaxweynaha koonfur galbeed madar lafti gareen markii shuruu geey ka taasiyay may sheegay may hadal sheeg ka jiray ciidamada oo dadka dhamaayo ciidamadaas ma arin lahayay isbartiiba ama garoon la sheen ku baahan yahay jira oo mootaan ka nagaysteen laakiin wada sahayo wal habashidu corona meeridiin ku baahan yahay jira ee yoona ma tan jilahayay iniga shicibkan kala nagarne walaalgelin tababari iyo shaqooyinka iyo liin qorsadan ee dadkii walaalka hayay lamada dhinac dadku ku dhamaadeen way lahaa walaal wal qornay waayay ilaahay samar jiraan siin ku siiyo oo dhan banoo siiyo wadanka hadal hadii samoo hayay inay hadda qabil qabil aanay sanad la siiyay ee burburkii sagaalankii hal ku ilaaliyo la walaale muslim oo habayda jilloon hadii ariisu aakhir ajiba fursan naga daatay laakiin may lahaa bilaaga la diidiyo ibro wal qorsaday iyo waqti shee malru nidaamii doonimo fadoo hay dadka maye rajeeyay in iyo waanada qaadu doonaan oo wal dambana dhigi doona insha Allah ee ay ku duwan in jidimo tan ilaahay naxariisa
wayay professore maadaama Cali Aadan Marguus ilaahay naxariisa widay gaar ee isin siin lahay godob haagna adag widay gaar ee islahaytan dhinaga faamilka kiijay hadii ada walneen ku sheegta awlaad iyo hadii isku tabi hadii aad ku gurdaato
intii awlaad badan ayaa tani oo yaani goob xeer intaan la maxaas lahay walaa xaas weyn ay mushkil tabeen aan deegi laakiin xaas kale ku dambooya ya gurshi isna yaa hayte marka xali ma hayay ilaa abow oo awlaadiis oo la dalay ya inta sax sheego karsan
inaga shakhsiyadiis ma ka kelma ma korta
ari la oo wadaniis oo wadani ah runtii in jeer in yani dadku ee dalku horumar dheer guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed oo shaqeeyo lan wal qorad oo mashruuc badan hajeeyay dadku eedan ku dam qalaayo yani lan aan ka kelma ma oo lamida waa bool xalay laakiin lan yani xid dadku yani tan si uu ku fikiray waay
wayay professore dhinaga ciidankii koonfur galbeed iyo madaxdii koonfur galbeed iyo dhinayada ishaaysada ee sidan ku teegin la hadlay fariin baaki idinyaan dirti dhinaga shacabka reer baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed degayeen fariintaada indiraa sameeyta
runtii aan amay laha nidaam iyo sharci ya waqti sheel dhugo waxaas lanko intii baadiil li kisa yani walkasta oo kooyto baydho yani baadiil li kijile in dhinaca aan horo bilka dadkii iska burbursado qabiilada oo guriga qaaday qabiilada oo lanka oo haare qabiilada oo lanka oo diri waqtigaas lanka baha hadii taladu sidii baraayi may la reeyi way doon qabade intii dhinaca forseeda hoodii doon wadda qabade akhyaari culumi iyo walgorada leena maamula leenidisan marka may fadaanay in yaali dadkaasi walaahi jimida tamaaba ma hanay ku qoran laakiin walkalani ku dhimanay hadii iyo xafo garwaa sigaro risko yaani waas qoo mu karo in yaani mid kala sarfadeedo lamadii qof oo isqabta qofka dhacdo walaalo dhaxgalo karo la helay dadka kale oo yaani arrintu taabti lankii oo walaal shidli jiri walaal shidli abti shidli jiri may laha sabar walaal wal qornay waayay geekiina qofkaasi mado ilaahay u qori umad kale inoo dhimanay bulshada ma ila halis dijiyo sabir oo soo faa'iido leh la wal ba dhul horto waa problem kishan ee kuu silmiin sheeg dhulna qofka la ma meter oo soo la fidnuga oo yar kulli walaa ila qolada tan yar la wal ba meelo hakoodo de aniga aniga dal sidayo
Gaha bugno, ani isu shirun fulo, hapko kodo bni. Lafundura so, hambura lugani, noni yoshi ibetki hule sida. Gaha bugno. Ani itu sihir kulo, hapka kado bengi. Lakundura so, ampura rugani, anu nyusip ibitki huli zidai. Esi kobi jo kur gufai yun ode guai ui ode guai. Esi kobi jo kur gufai ui ode guai ui ode guai. Wai bahak igi. Uriyon ay hukse ila yokara Wai bahak ige Uriyon ay hukse ila yokara Osan alte hani maktaba hirayu Osan alte hani maktaba hirayu Wai bahak ige, uliyon ay hukse ila yokara Wai bahak ige, uliyon ay hukse ila yokara Osan alte hani, mukta bahira ugara Osan alte hani, mukta bahira ugara Galo de olauti, iye hirapu o kalewa. Oh, galo de olauti, iye hirapu o kalewa. Oh, ise chelo disa. Galo de olauti. Irapu o kalewa, o higalo de olauti. Ye irapu o kalewa, o said jello this he said jello this mera ohra se ye hele hele ile ye oi mera ohra se oh hele hele ile mera ohra se ye hele hele ile oh mera ohra se oh hele hele ile gakum sirto
ila ad warsan abadabiyo no dugu sida tan saahibyal barnaamijki gaar ka hayay ee lama gabahi mis faasan heliye ya wili ku gudi jirna dhiniga taasiid iyo wili baaqida iyo dirahayaan masuuliyinta dalalka dibadda konfur galbeed iyo wili ku gudi jirna xildhibaan Idris Saad Dr. oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo magaalada Baydhabo ha ku jeeda wali ba usuna ku hadlay arinta geeka Baydhabo ku dhidi baaqna wali ba usan diray beelo walaale geega garantii is dirtii in markaas arintan iyo ku haajoodan saas oo kalena iyo markaas marlamaad galantii tiyo in is dirna Idris saas oo kalmay baa usaa taasiid tiraan ila andiray dhamaan eheladii iyo qaraabadii iyo ku baheen dadkii geega ka amuhay xaaladii geega Baydhabo ku dhidi
Subhanahu rahim alhamdulillahi rabbil alamin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhamaan intii dhimat ilaahay naxariisa mille raay dagaal sokay faa'iido male geeke lan qali adimadi Cali Marguus leeray oo aasaasi RR hay aasaasi SDM hay halgan wiin hay gali dalkun markii dagaalada ahli ee kooyan lankii walahaayay mille raay hormuudkay hay ka bacdi siyaasadda ku bahi lanko Berlin hay geeke Bertisa le kidilianeri dhalinyaro kale oo yoono beelo kale oo waldiri dhamaantii intaas iyee mayla raayti dhimit ilaahay in naxriisa tan kala bilun wala waa bil ilaahay quraan jeey ka sheegi wal fajr wal yaal al ashr way tumunki xurmuda ka jarti yoomul jumca way maanta ee illa idil ku deero xurmo way dhig in la deeriyay shariicada islaamku ma dhikaat dadka dadin is gurbaan tumado hooy wala fadaane xaalada in la dajiyo maamulkana wala fadaane arintu intu wal ku qobada dadkii ku dambooy la hawada qobada mayle raay maxkamad la saar maamula jarmiil tan kale walaalayaalo uriidumuna intii nis qaadana maa uriidum meel ku habooyin leen qaadada isinkii bad jididka hirin qof haddii dhagaa kor bilid ku baha kor banaanjay majar dhibaatooyin ajaran oo mayle raay jididki dhanga hirin adba la ka haysto kor iyo hoos la ku haysto markan wala fadaane intii dhimti waa dhimti laakin wal kale intii dhiyan qaali miini dadka dhimid dhamaantoona taasiida saan diraan lanka folaalkeen hay haliyay ka hayna xurmani lahay lan wala way wadankan hantidiis imaal shay ka bi yahay ilaahay naxariis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un arintan hay qaboojoy dadka diin is jirfeedoy dagaal meel ka habooyi meel saayn bahay tan kala walaagi dhimid dhimadeen meel raay maamulka koonfur galbeed wala fadaane arintun in faragelin toos ah gali in dadkii ku dambooy oo mayle raay lamada meelba dadku ku dili la haqoobada lankii lan dili in lin dili lin daahin si arintun ka dantana mayle raay in li sugna hata maana maxkamad degdeg ah in mayle raay la saar lankii lan dili insha Allah maamulkuna ku sugaan walaal ku baah jawaabe laakin wala sheegane onu biladkii roogna masuuliyiinta wadanka enna xilbanaanada shacabka enna mayle raay calan cala wadana nabad gali la fadee mayle raay haddii intii la haska magada dagaal ahli intii ka dhima fadaan walaalkan bahi ilaahay naxariisa haliyeyahay taariikhdiis lahayn koobo korna waa lanki kaliye koow mayle raay biladkan markii la ka duuli danqadiyahay xilligi oo SDMT SBM yalle raay mayle raay Umar Jaysa lijihay markii RR lanki aasaas yahay lanki hantidiisa biyahay usiin wala la faday baalis ku dhalay dadshe intii mayle raay lankun bahi maani nagadow in la qabooji sabar iiman ilaahay wala ku tuuganne in magaaladii mayle raay nabadgelin ku wada noolaada midnimo la weydii mustaqbalkan jiriteeren furan maamulka ka jarayna garab sulum. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
Wal aman dardiyin afart miyadi arba shiganki istimarki hay andorum tawisa argos gas allah hashimi wal aman dardiye afart miyadi arba shiganki istimarki hay andorum tawisa argos gas allah hashimi ummato degin il walale o an shalmar neena ummato degin il walale o an shalmar neena hatle olad ishal tab ismi agudan me
barnaamijkii misraafana heliye ya dibo jeed dhexe ka gudbi jirnaa dugun sidiyaal idaacad warsanaya barnaamijka seen ku koohay dhinaga odayaasha dhaqanka ya CDG dogna oo kooxmada odayaasha dhaqanka oo isuna baaq iyo wariba taasi diridoona balse ku hormarinay ururada haweenka gudoomiga ururka haweenka gobolka Baay Muraayo Ibrahim Madero idaacad warsangii ka boqoti wariba ay ku hadalay arintii ka baydhabo ku dhidi iyo wariba iyo taasi andirti ehladi iyo qaraabadii dadkii geeka ku bahi dadkaas muraaya wali ba saaso kale iyo baaq andiraasi oo diyaasha dhaqanka in arantan iyo si degdeg ah u gudu galan waana lamada beelood ee geeka garantii oo isdirti iyo xaaladda titiyo gaboojiyan helisni oo dadkan
bismillaahir rahmaanir rahiim magagay weyl ray muraaya ibrahim madder en way ku hadalay dhabaatada geeka yaalo oo meel raayso cadaata ee teegan ku hadalahayna way lana in dhabaatadan hadda geeka taalu dagmaneen ka jartu hadii aan reer koofar galbeed gaar ahaan digli marfla ahaan dagmaneen ka jartu dagaal sokey mafadaanu way lana dhalinyarada iyo ulmaawadiinka ee meel raayso iyo ciidamada way san lana meel raay arantan hal hor roogsadoy way lana arantan hal hor roogsadoy dhabaato geeka meel raayo may buuhad oo geeka saxugnin saamay hayto yaala way weelan saana odayaalka ka heen reer leysa meediya reer bogol hore mail raayis dhabaatada geeka may buuanta ku dareerta tilay adkaysada korma ee dagaal ay laabaabulnay dhabaatayna nin hor kanay dhabaatada bagamna meelin bahaw male antan iska la wareegdo haye dhabaato kale ay la soo binay lankii dhimadi waqti sheekoy arsiga badan hal dhaafoy waylana mayl raayuse inni may warsadaanay umuto may raay meel kasto roogda nabadin may raay gacmo la isqabsado maamulka koofar galbeed ciidamada military iyo police isagoo cadaalada wadanka iyo may raay umutoogna haasan waysanana isigna dadkan dhatiyo hal galoy dadkan dhatiyo hal galoy dadkan askariga adeen qabiil ay ka gaadnay waylana mayl raayuse nabada may buuhayeen in wrong dhawaatan iyo filan halni hataba dhawaatana hayt hataba dadkaana barkaayeen hataba qaxootana hataba ognahay hataba baahanna inay dhawaat kalena korkane fadaana odayaalka digal ee marafla way weelasaana inaysan suruntaan lamaad meelo dagaal ku socdo dadyoon seetan olkan inta noo kareebo amar biidan saadinankii dhimidii kula dhankii qabiilka waldilinay oo nayl ka duulu oo una digal ee marafla aan ka duulnu halan sheegay dadka ee dhabaato ma fadaano mayr raayose langeek may buah masaakin eh olnanka jarna hataa siyaasadan jarna ka dhamado hay way ka dhamadaaye sagira ka dhamade way ka dhamadaaye mayr aan nabadii nolol dhaan ka dhamadaas nabadii nolol yaa ka dhamadaas oo may ka dhamadaas mayr raayose isla jarkii ka dhamade oo dawladdii mayr ay koonfur galbeed nanin ogolay nanin fadaana yak babaas waylana inni may raajee ka qabiilna isku dagaalno isku duul mufadaano ilaahay subhanahu wa ta'ala ku magan galne dhafaydis wal haaragi dhabaatana ni wal tuma wa hamarni tuun isku tuunay hamarni malka faayna antiyaraatu dagaalanta la faayid gam waylana odiyalka kaheen gabdho kaheen dhalinyarada ka tooy olkan al korseedoy olkan al korseedoy gacmo halaas qabsadoy olkan no roojiyoy ee ol dhabaatadi soraan aragni ee dhabaatadi soraan aragni malaagadanta ka jaro masan anfacaaw kaha may raay amar degdegay habbahoy xukumad laanshalay meel raay usa tiifaayde la aragiyu haddii geeka sharci urus una gamno ilaa may raaysa dowladdan koonfur galbeed tii sharifasan hadhisan haydii tan haddii geeka dhisan dhatiyo badan haddii shar la hadajiyu geeka dhabaatadu ma nahaya haddii lankilan dilil dilu dhabaatadu ma nahaya ini may raayse magna nisna maay hor lahaan suubi ini lankilan dilil dilil hor lahaan suubi ini dowladna sheegan xukuumadna sheegana sulax nool kuwa noo iyo go-aankahay ee may falaane amar dowladda yaan amar ha ku baho sulax lu ku baho yaan amar may raay degdegayn wal ku qabato fadaan way falaane ciidamada xataa haddii laysan reeyo may raay reer boqol hore may raay reer laysan mid ciidamadii oo hataa maskaxda ku gala qabiil ini lanka salan la sulmo fadaan ini dagaalka inta lak reebo fadaan dhabaata nay falangnahayta dagaal nay korkateen odayaalka kaha aqoonyahanada kaha gabdho kaha dadkan halku horseeday dhabaatadan dhabaatadan halku horseeday dadka dagaalamaaw waysalana walaalayaalow walaa ka dhimada waalma ka dhaladayan lanki lankanti laku dila aarso ereeta nusuubu lankoo kalaata laku dila dhabaatadii dhabaata laka darlayo may buwaa lan ilaahay diniyaa dhimade lankii dhimadii dhimadii maysayn ku codsadaane haddii atiig may raayise dadkii oo walaalow aanahay reer laysa madi reer boqol hore waysayn ku codsadaane inni dagaalka intan oo ka reebtaan inni dagaalka intan oo ka reebtaan shalay meel raayise nebada yahaan ka halneen nebada magaagan ha ka bahi nebadaana iska koyneen iyada oo may raay matoorba qabiili qurumna dili dowladdan ku hoog kuna adwaayti maamulkan ku toosu waay kankale kankale farta ka teegaw hata tabaryarnin sheegta hatana dhabaato gal ninka sheegtaan salaana may laraay dowladda reer koonfur galbeed dowladda reer koonfur galbeed amar bi may raay lama qabiilaas galan lama qabiilaas galan maa inta kaleed ciidamada heegan hal geliyoy lan ala lankii lakuna hal dhawoy may raayse hal shaa surumoy managdaas sulax managdaa may raayse dhabaatanta sulax la kada maay kormee may raayse reer laysa meed hal hadalay rooga erooy hob wal dilaan lanka wal dil hal qabadoy reer boqol saa sarwe dadki dadki dilay hebel hebel alilay lanka solan dilin ayl dhaafnay baawurta may raay hatama abashaala sheegwaaye boysa dadamaytan ilay yalay may raayse dadka suma walan argaayan waylanaa baawurta may raay ciidamada may raayse oo amba boolis naato mise koonfur galbeed naga tooy oo mase naga tooy may raay military naga tooy amba daraawish naga tooy waysalanaa saxas luube dalkii dadka lagu nahaaw adaawaha nin hoos gabdi korna inaysan dhagaagdan ha lafade ini dalsiigna may raayse suubina qabyaaladii oo ninka suubina lafade waysalanaa may raayse halka hoy dadkan hal shareebooy muhiimadana odayaalku odayaalka surumeen dadka la dhamaayo hal noo dhaafoy waysalanaa dhabaatan tan ni filan dhabaatan ni filan tan may raay muskunahaanaan dhabaato horaan suubineen qabiil qabiil hanis dhamaayneen xaliyeedii hore ninku dhimaday oon laysku dilna geedka shalaasha nahaay xaliyey kale aynan noo dilnay xaliyeyka aynan noo dilnay may raayse dogonma dhamadaasu geedkaatoo dadka doorka la dhamaaye doorka aynan noo dhamaaynay way weelansaanaa may raayse lan kastoo waqtigii galin ma fakdaw noo kastoo ka dhamada waqtiga lankii galee dhamade may weelansaanaa inaynan is dhamaayna maatada liin dhamaayna liin dhamaayna may raayse habad liin guridnanta lankii dagaalama geeka beenqaayso mashaal korod may raay doynunay ma degi koro meelna idinka roogalay ka dhawaada korome kankala anti albatu berdaal toos min sada korta laysan yaan maynka sada korna dhatan baadow ku jara lamadow dhatiyo aan galleen walaalowaanaa tin siinku nahaana dhibkiin ma fadaana halka hooy hal surumooy magali balaanka surugneen olkan halku horseedoy ma garati ariday horan gaadnay malaagada maylanaa anta ka haraysan suubada maraay qabiila la hadala lankasta odayaleyi lankasta taliileyi lankasta mayle may raayse linkasada ley oo odisha ley beledki geek waa inagday geeka baa laku sharoori geeka baa may raayse miistada lala sharoori geek baa tukaamadii hirinyi geek baa bajaadi sharharoodeen dhabaate ninka jarta waysalanaa digil iyo marfloo baa tiin kaha reer koonfur galbeed kaheen maysiin ku codsadaane madaxweynaha usuun maya ku codsaday koonfur galbeed way ku codsaday walaalow adin way weelanse ciidamo oo mayla raayise adaalade dalkani dadkan ku nahaw masuulin hor dareer odiyaal hor dareeran dadkan dadii wal dhigay lan salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh.
Taw arkena digaroji ini surane ye haskena gate hati kufaide koyo ega hatau arkena digaroji ini surane ye haskena gate hati kufaide Halin halin enis lamaya ya halin halin enis lamaya ya hisab ki akar aur al anfir ya ne ilma mein ilahi Halin halin enis lamaya ya halin halin enis lamaya ya hisab ki akar aur al anfir ya ne ilma mein ilahi hoy murukana hai misirtana hoy murukana hai misirtana hoyen aduna hasaw shebemu hosirabane ki hos galbane halul adkumo daso hankalagalwa Hoy murukana hey misirtana Hoyen aduna hasaw shebemu hosirabane di hos galbane halul adkumo daso hankalagalwa Hebitka belinting kiska kujabinting Hebitka belinting kiska kujabinting Hala kutlating makka kodumasam Hebitka belinting kiska kujabinting
waa yahay misraasan heli iyo wili ku gudu jirna qaybo jeedan bi ah sidirnay dugun sidiyaal dadka baaq iyo waliba taasiida dirahay wili waliba dib ku golaha malaaqiyada saas oo kale fanaaniinta dugun sidaytan yoonay kijo dib ku qaadada hayaan in marlamad iyo andina aranta geey ka baydhabo ku dhiri dinigo odayaasha dhaqanka oo una kula hariirni ugaas haaji lankileraw ahmed haaji hasan kaskay oo longorba uu kaskay waliba usrooge magaalada muqdisho inuu isa idaacad warsan mar dhaw ay tahay hadii uu sheegay in markii uu sheegay arintan usiyad uu ku humaadi waana taas dadkii aad u sameeyay hadii baaq iyo waliba taasiyo yadra waliba uu salaamayay dadka gobolka ku nool ee suuqa ee ku nool ee magaalada muqdisho ee dadka abdacid xasan ee bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah
keetoon ilaahay mana sidnaay wali ku tabeen wal barakada la ka weela xidaas taasi marka may laha sidiyaba dad nibadeen roo olna wal ka dhimadee ma malka dhalada marka anti dhimatay intaas iyana iyadana ku xulna wal una marna una raalka adamaa laakiin lantii tiis bukoos inay dhimadee qoronaayna bari marka maylana ehelkii iqaraabay oo uu ku kuna sabar ima Allah noosi may faray marka intan noolaynaana baaqan jeediye may laha heer bay dhabaha bisan istiin nigada naasin duugale nigada dadeegas olol isu karaa umale walay ka dhimbade walay ka dhaawacme walka baraka ah hantalay ka burburaas marka may laha nibadana deegasay nibada halka dagaaloy haddii uu meenood yaasha dhaqanka koof galbeed ana adabsho kaadalawna may laha arintaas iyadan kuguma nibada halka dagaaloy ana taxmar ako laadalahay kalaadii xamara ku deegaha ku tabiya xamara deeri wallaahi raabto mudi arintaas la in sheegi ilaa ani isan isku laadalaan telefoon lay kaadalaa ilan wilba ana lahadalo reerbaydaba ana maylay faraay in nibada ka dagaalo lan walbaaba nan nibadlay umudan sheega marka maylana nibada dadeega nibada laku gure nibada laka cibaadaysade nibada laka naaloode nibadlaan wariya taraas balageeka bisababayr oo ku dareemiya taaweyn in nibadlaan wariyan taraan marka inta dhimmatii ilaahay naxariista anta hadda noolna maylaha nibada ka dadaala wal nibad ku rong mal argaa lankii nibad jiida adduunyana maka faa'ida o aakharana maka faa'ida marka dadka walaalka ee deeriina may lahaa nibad halka dadaaloy adduun odyaalka enaana may marwelba ka shaqeyna in una nibadi ka dadaalo wal nibad ku faylayna mal argaaw nibadaalka naaloga kora nibadi ka dadaalena yallahaa dadka idhigan sidaaye oo idaacadda geeka ee unab dareeman amiin sarte oo dimaa bahaasta barnaamijyada ka soo dalinjaray marka dadka idaacadda maamulsha ee agaasima idaacaddan ka horeeyana maylaha maasintiin inii mayko cusub leenbaadii geeka walaadii walmuhiin dahu may waa maylana nibadan ka dadaalo nibadana deegasay nibada ka dadaaliya aqsad
waayahay maraakiibaa maasansad inagii iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed markii soo kalyaiida wayba lunku baraday ama laku gordaayay in iyo heesado iyo qaboojiyaano dadka walaalkee galanta titiona isdeertii in iyo dhagalaan xaaladda weli kasanta odayaasha dhaqanka maadaama aad uu ku kudheerta magaalada muqdishona aad ruugta may baaqe dhinankii jo injeedi laayti
wallaahi odayaalka kolbay dheegahayaan waana kolba odayaal badano hadala doonaana taawiye mar walba may leedahay in nabadda ka dadaala guud ahaan in nabadda ka dadaala gaar ahaan walaalka muumin may lahay aadi lama dhali ola dhali aadi sito dhalina nabada dhali lama la oga soonto walaal sidahay in lahadow marka markoowaad mar labaad in mar sidahada may lahaa haddii oday lahaadan lahay haddii oqoyaan haadan lahay haddii dadrogaintaaska lahaadan lahay ee haddii ciidamada uu ku siido nafashooba nanis idaygo haadan lahay kulligii nabadana deegate nabad ka dadaaliya ara lahay maadaama jeeka dhibkeen hadda cusubi sidii may lahay bilaayi madumadaas warinta siibiye laakiin madaas saacaddaas aan ka hanaan nafashay walay ka beere kow inii sidaas oo ana dareema inii dad badan hortay hadalijiya taawiye ama aqoonyahan leh masawooyin leh hadii markaa sidaas la hadala maylu ku yaaba inii walaalo dabeelo degta bacdeenna sidii la baranaayay akhyaar uur mawdiin qodyaal inii kahan dhibka jaroona la degii intay dhimatiina ilaahay naxariisa an kalena nin ku dhimana sidii ilaahay tiin hoonyaa dabka korlahay oo kala ka faday dadka walaalka ee iska alool xaarada fadeeno wal alla walaali hadal aan baahan hadalna ka dhamaayo faday gacan ku hadalka la dhaafo fadiyo odayaalkana kolba walaasaan aan sheegao maylan walbu aagid isu kufshay saarmo lahuul mudiisa la duubaay kolka lin duubaayo maylin duuba inii waray dhibeena kahorteed waray dheefeena dadkaan gaaba marka may lahaa doysigna daayta malaka korwaa jiika lay dhiinya laakiin haddii ilaahay karaalnaada bari wali ku dandooyo inii lankii meelo rooga nabadan kaha tunan anta inta roogdo digili marislaba ee araalsa kujeeda kolba maywaa wadne inuu naftarkaana nabad ka baaqan oo niskooyn odayaalkeena markan nimanka idaacaddana eediyadan ka mahadiya sida sharaftale barnaamijka bfion baadiya odayaalka digili marisla araalas suugoona walhatalayaan an sheegaw ma nabada dadka kulishee nabada dhaqanka jarta haddii nabad lin halna odayga naftartiidiis dadka kiisheediyo aan dale marka mayar lahaa mar walba nabada ka dadaalnayn odayaalka iyoona ka dhigaan ku kahe ulmawdiinka sidaas oo kale aqoon yahanada saasaadow hooyooyinka kama erlahay markuwaas marlabaas markay dadnimada badeegasay nimada isugu yaalnay.
Wal aman dardiyeng afart meyadi arbaashi genki istimar ki hai andorum tuwisa argosga.
Way hay meba dugu sitena ugaas Ahmed Haaji Hassan Kaskay oo suna golaha dhaqanka ku tirsan walina soo ku hadalayay galandirki geeka isdirti galantiyo lama beerood oo walaalay oo dadba wada degayeen lugu sadiyal guud ahaan ba barnaamijki gaar ka hayay oo kuunka maga darnay heliye mis Khurasana iyo antaaga gabagabeeyo oo siina dirisay aanu Cabdullaahi Nuur Aadan Jaciil oo liba mahadnagaya saaxiibkay Muqtar Sheekh Aadan Dalmar oo barnaamijka xataar u jeegay iyo kulahay iyo liba saas oo kala dadkii barnaamijka oo la dib gaaday odiyaa niska jiraan odiyaasha dhaqanka haweenka iyo saas oo kala xildhibaanadii uu san hadalay Idris Cabdi Dhaqtar iyo saas oo kala aqoonyahan Maxamed Cali Kalaay oo golaha aqoonyahanada ka hadalay barnaamijkan barnaamij lumeedan tii aan ku kormadoonay badgaliyo insha Allah ma barajeeyaa in walbadan iyo ku fahmin barnaamijka dadka dugun sidaa ay idaacad warsan uu ku noqdo dareeri
Olaf
ishalta isni agudan me Shabakada Olaf ishalta isni agudan me Wayel ma aba bulaywe wayel olat damye ma aba bulay e be ko opsada olog hagshi islang ma bidura Shee, Islam.